Loco, ey, yeah, loco ni moto, loco ni safi. Nimetoka soko, kashika mambati. So piga mafoto, piga manjafi. Cheki mangoto, loco ni sa. Loco ni moto, loco ni safi. 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 Yeah, loco ni safi. Na loco si wachi. Umati na ulizo mahali na toizi luku ni wapi. Sa zingine ni taki, juza duka sitaki. Sa zingine ubadhi ya makari ya kobora luku ni safi. Primoli kwa ni tafi, tukiboni manati. Sekonga piga hanso na mazahara nkidunda mapati. Saiki piga marashi, lazima ikue warachi. Na misi tambui mambono onyesha fugezi kidole chakati. Luku ni safi na choma kabasi. Iswaga ni classic na kwanga true. Osema I'm lucky juvle niko kazi. My friend usafi ni hali ya juu. Shati fasachi jinare na mbati jamisha kamati washoni mafuu mangiuswa wataki bavle na wakata nka movie yangwati, you know how we do. Luko ni moto, luko ni safi. Nimetoka soko, kashika mambati. So piga mafoto, piga manjafi. Cheki mangoto, luko ni sa. Luko ni moto, luko ni safi. Luko ni moto, luko ni safi. Luko ni moto, luko ni safi. Luko ni moto, luko ni safi.
Kile luku ni moto zini wasafi. Izi manishi ya simba. Miku janga na lethe metoka Kongo. Wananichamo kilimo bimba. Iluku inafanya mademo moshada na Nairo. Wanataka mimba na zidi kuchimba. Wakitaka yomiti na kuja na timba. Juluku ni safi nimechafua baki. Ukida kuwa ngware niko toy market nikichagua. Swaga balade goreza na lambi. Sikufi salami ya ni fresh kama gun fashion killer. Ni mimi they wanna become. Sijomi picha nikitoa album. Cheki hawa wana try kudunga kama mimi. But mini wa kwanza Adam. Sezi go wrong kachini ni Nike. Labda nikiwa na wakadinali manoti kwa long. Shingo ni ice ya we taking it internationally. Tututu Somali. Kaliba ni kali. Tabidi wapungu zaipu paka fali. Pia waseti mali. Jumiro lingi na madenge tikali.
Luku ni moto. Divi na tesa kama mama wakambo. Sijashinda loto. Nataka shori kata liao yando. Luku imeketi. That's why in my city they calling me Rambo. Buda si cheki. Vile miudunga ni kama sindano. Kali done told me we gotta go get it. I told him my nigga you know how we do. Ini ya marafa wadunga mandula za tao. Na futo na wana jidu. Bogi ya drift by Jafika Bay na wamekazana. Bado ni sawa, acha ni chome ni rudi kuchana. Kani kutema buda mini master. Mi wanga bombo ata kushinda rasta. Mini disaster, vile na tafta cash. Ni kani kokasta, asta. Buda na senti kimoja, cause I am the man and I already told you. I am a soldier, beach boy. To get to my level, you gotta be bolder.
Luko ni moto, luko ni safi. Luko ni moto, luko ni safi. Luko ni moto, luko ni safi. Luko ni moto, luko ni sa.
Luko ni moto, luku ni safi. Piga mafoto kipaparazi. Mepiga pasi. Luku ni jasi. Sura ya kazi. Design imepanda mpaka majuna tolewa na ngazi. Luku ya wera. Cheki bado na wabeba kaka magera. Shure amebeba kivera. Amezificha kwa dera. Ametukosea lakini human is to error. Msape kihela lakini kiluku omera. I be so fly, so fly. You know I be so high. You know I always get more life and more likes, yeah. Alhamdulillah, Johnny me for right.
I got that wet, wet. I got that drip. Come dip in my sauce. So many flavors. I got them flavors. You can trust me, baby. I'll keep it wet all night. Have you up all night. Get your swag right. Dior and Chanel, right? Put you on the flight. You ain't heard of. I'm your favorite drug. Get you super high. Just don't fall in love, cause I ain't the one. Yeah, let's keep it player.
Keep it true.
I'm loving the vibe. That look in her eye. Cause you keeping it real. 100. I can't even lie. You giving me vibes. Giving me feels. Your love is like a summer breeze. I can't chill.
Luku ni safi ni jenge ka sling tu. Kwanza ni pige kamboto. Na lifika bei ni ka import. Juwaga sidungi za local. Ukunje na pressure mangoko. Dilo na shindo mekesha kwa soko. Kwa food diopta dani na ball. Last ya sema niko msoto. Kitaka kuflex nosonga na best. Luku na piga so kama the rest. Kifika kwa best wana respect. Juvle ni medungu tajwa mindo guest. Weche kivazi illuminati. Menye na dunga nafanya unakati. Fanya research. Buda relax. Yangu inakuja na feel na touch. Ligi na cheza ya mess. Yakuna siku mina rudia jezi. Na kuacha kudrip siwezi. Tu mimi ndo mama mlezi. Kingaria suit kishenzi. Ei, jwa mimi ndo mkurugenzi. Agenda ya leo ni Fendi. Na tunapita na walio wengi.
Luku ni moto, luku ni safi. Luku ni moto, luku ni safi. Luko ni moto, luko ni safi. Luko ni moto, luko ni safi.
Well check it, luko ni moto, luko ni mrecha, luko ni safi. Luko ilitoka kwa bunda, luko ni Nike, luko Versace. Nile amka kama Omolo, nsikia Omolo, le amka kama light skin. Lile amka kana headache, nini segati mali ni safi. Check it, luko ni moto, luko ni luko ni safi. Wale sema ati what, nika sema ati what. Wajwe luko ni safi. Niko loud na ipiga kilelele, ama palo na pigia kimelele. Mina pina mangi oski lelele, niko juki Julius Nyerere. Oh yeah. Ati mpese japiga the prrrr, badi yomboka sitaki eh. Saina cheza na EBL, milili sareza warachi eh. Cheki orenos vile kutu, gure naongeza magadi eh. Luko ni
Sasingine mupiga vitenge, kufiriri ndana madenge. Sasingine nudunga mitumba, na bado nateka mabebe. Mi ata si boso, baluku wa safi. Nakani mbonoko, ai, ata ndururu upati. Sikuje kwa soko pia kama umesota, atuna masa za kupima kagua. Hapa ni mboka na piga flipopa, hakuna kukopa so bitha nunua. Pige mayelele wengine wolo yo jukani luku situshai uwa. Kama unakwanga umepiga kifollow, suche kima foto zu kwanga kishu. Napiga nga trip,
luku, luku,
magician na whip. Na kama yeluki jatosha sina fananisha na kids. Nikute na bima mbakati, luku na pika sawati. Na mbaka ni choko sewati, chiluku na pika ni safi.
I wasn't going to kill it again, but part of me though I had to bring it back. Cause some of you don't understand Swahili, so pay attention just before you react. I know you wondering what we'll be talking about when it's saying that luku ni safi. Luku is drip, safi is clean, there you go. Now is you happy? Feeling like a Mac, ooh baby. And the way I swag's too crazy. Feeling on my tattoos, my strip drip, but a nigga never rock. Fugazi, chilling on my lap, two ladies. People really digging I move lately. Cause I walk nice and I talk nice, why you think I'm doing this for? Fuck you, pay me. Wanna give a shout to my homeboy Kata, don't boot force to my homeboy Steph. And I can forget about my homegirl Saru. Brick what it do, y'all know we the best. And I'm too famous to stay low key. So when I pull up, they gon' see all the ice on my neck. Them another nigga bonnie than a mullet, Papa Jones, I'm a K.O.B.
Look on the moto,
Safi.
Me toka soko,
Luku.
So pick up my photo,
Jami.
Check in my goto,
yeah, yeah.
Look on the sa, look on the moto. Look on the safi, look on the moto, look on the safi, look on the moto, look on the safi, look on the moto, look on the safi, 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 look on the safi,